una mjua barobaro nikiwa na DC Mwija. Ai
Tusko on the beat.
Oh, kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka.
Mama, I made it. Mama, I made it. I made it. I made it. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Umetusia mama. Tumekusikia mama. Tumezingatia mama. Oh, mama. Leo tumejipata. Maokoto tunapata. Tunaishi kisasa. Tena tunakula bata. Sasa nini tena? Lipi la kusemwa?
Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka.
Mama, I made it. Mama, I made it. I made it. I made it.
Ma. Ma. Asante ma. Asante ma. Hakuna rongorongo ni utandawazi kusikiliza wazazi. Nimepata makazi, nilikuwa mtiifu nisio na kiburi. Kila siku very good mwiko kupata sifuri. Hekima musalo sikip imenifanya nitoboe. Kama ukiwasikiliza wazazi lazima utoboe. Nimefunzwa haiba mwiko cha mtu kuiba. Mujini ukidoko wadoko watatangaza musiba. Leo tumejipata maokoto tunapata. Tunaishi kisasa. Tena tunakula bata.
Sasa nini tena? Lipi la kusemwa?
Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka. Kichaa chapaka
sina,
we chapaka.
Wapi producer Dusko? Ah! Umepo! Expensive line! Expensive line! Hala! Huna jipe ya wambino! Huna jipe ya wambino! Huna jipe ya wambino! Huna jipe ya wambino!